boy.
They call me Aga.
Mama, please give me more beats.
If you na buy it, they can any ugenizema. If you don't na pataga nini una boya tema. If you na buy it, they can any ugenizema. If you don't na pataga nini una boya tema. Ah, mizina nino, kama ukisema sema. Oh, sema, sina neno. Sina neno, yote mabaya sema, we sema, sina neno. Usidhani nateseka, usidhani nakereka, usidhani nasumbuka, wala, wala. Usidhani nateseka, usidhani nakereka, usidhani nasumbuka. Bala, bala, sina neno. Sina neno. Kwa maneno yako mi Tiumwe kwa maneno yako mi Tiumwe wala. Sina noma nawe. Sina baya nawe. Sina noma nawe. Sina
Give me more beats.